tabasamu. Siku ya leo kwa kweli ni furaha. Ndugu Raymond, ndugu Babeli, Weston na Resh, wote wanatabasamu. Watoto Karen, Kevin na Wendy, Esther na Al, wote wamo furahani.
Africa Sounds Band.